within the Navigi. Mutima, Mutima, Songa, Mutima, Mutima, Guni, Mavi, Tubalaba, Mauli, Bakubaga, Mutima, Olangatoli Navi, Mutima, Mutima, Songa, Mutima, Unoguanga, Guni, Mavi, Tubalaba, Mauli, Bakubaga, Mutima, Olangatoli Navi, Okisini, Kamani, Yabamula, Funayeda, O Mutima, Bamina, Nechabani, Kamani. Ya gwamu lafu na era kuba kumenya kabako bako yaita mugezi na era owe batwala sino songa za mutima wabulina kwagala wena wenyweza waba kushitinga mushitinga nawe mukolo mukwano waba kulimbali mbali mba mulimbe limbe nawe mufune balance eno lafu kazanyo owa magezi ya wangula ya wangula. Mutima, Mutima, songa ya Mutima, Mutima kuli mwevi tubalaba, mauli bakubaga Mutima, olangwe toli nabi. Mutima, Mutima, songa ya Mutima, kuno kwange kuli mwevi tubalaba, mauli bakubaga Mutima, olangwe toli nabi. Mutima chirumye banji, nekuba mubendaba, bafada, love yo bajizika. Mutima bajimenya nga twalaba nabamuze bimanyi akugamba ekyo kyayagala kyokka nga tamanyi tolina newe byoyagala byoyagala munsi bino biri munsi abayiseemu tubalaba tubalaba nabo naye no lafu togibulira mugago bamwavu bamwavu fene tukabya eno lafu nga tesosola lafu temanyi biti. Mutima, Mutima, songa ya Mutima, Mutima kuli mwevi tubalaba, mauli bakubaga Mutima, olangwe toli nabi. Mutima, Mutima, songa ya Mutima, kuno kwange kuli mwevi tubalaba, mauli bakubaga Mutima, olangwe toli nabi. Okisini kumanyi, ya gwamu lafu na era, omutima bamenya, nechabanyi kumanyi. Ya gwamu lafu na era kuba kumenya kabako bako yaita mugezi na era owe batwala sino songa za mutima wabulina kwagala gwena wenyweza love nze jemanyi cheyankola.